solum bindi banzar kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to bange adibe wonde jomguren jomtu lamaji wurungo jomtu adi lamaji wurungo fof ko beteedo pate altini reven hamadi altini reven hamadi idi reven samba idi reven samba idi reven bokal idi reven amadou pate reven sida amadou reven hamadou ndun rewi hen mamad moti rewi hen sam bokat beedo bonni rewi hen mari rewi hen amadou salil rewi hen samba hamadi rewi hen min kalde wono aboubakar so ko beedo sappo e ngew ngonno ngoni laami be jomto sappo e nay bennube e goddo joni goddo woni sappo e ngew ko ni dum wayo ko ni dum way jomto kum to bangi almebe to yar koy sappo e go almami